cats too.
Na say my aunt, come bambia bambia bambia, come bambia bambia mom, come bambia bambia bambia, come bambia bambia mom, come shika bega wana vogue you kaka musu mwang, come shika bega wana vogue you kaka musu mwang. Mandinjinje weshingo kangaru nani ani pingi nani alivaro weshe pusura ke ani kama mobeto naona usiombe ukiwa na egeto takoma imweza ko snap pressure talala nai mimi machala snap pressure tondoka nai hata skumbali snap pressure na cheza nai mimi machala snap pressure tondoka nai hey yeye bere mimi nyuma bwana kutacheza na au Boda boda yuko tampigia simu badaye mwambie nani we baby nasema naye boda boda yuko tampigia simu badaye uvoja zia nyuma da nastuka we ino shepu kwanza dada ukishuka mitindo yako we kwa bonita yeye mbele mimi nyuma nacheza naye singeni nacheza naye pia nacheza naye singeni nacheza naye pia nacheza naye singeni nacheza naye bongo flavor bwana kwanza singeni nacheza naye pia nacheza naye kwetu eh nacheza naye bakai papo oh mimi nasema yeye mbele mimi nyuma nacheza naye singeni magoga sing nacheza naye pia nacheza naye singeni nacheza naye pia nacheza naye singeni mwambie naye we baby na tamba naye boda boda yupo tampigia simu badaye mwambie naye we baby na sema naye boda boda yupo tampigia simu badaye mwambie naye mwanangu naondoka naye mwambie naye lazima kakeshe naye mwambie naye lazima kala mwambie naye mwesha kuna tamba naye ina mainuka uja kutea kozi dada mwoshi wewe hauna na mapuzi dada inuka kwaza utoke shafu dada webosi wewe au masharafu dada ah. Oh, mina sema nasi kune 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 kune
The mixing by X2.
Makali kutoka wadachimsafi.com.